nikazaliwa Kongo, bebo nikadenti Pamela, mikoko kama samaki kamamba, chumbani nikareti Pamela, vuruku kama shoza manfonga, nevyo penda deki Pamela, ulimi shingo paka kwa mgonga. Katoto katamtam, kanapendaga pipi na chwingam, kimoko na kamkam, kitanda kuchi kuchi ni pam pam.